hits on this beat, ladies and gentlemen.
Ninachotoa hata kama ni kidogo unapokea kwa furaha mami. Unajua kusema kweli sio uongo. Pengine nitafuta nini mimi? Matendo yetu tabia zetu zinafanana. Hata tukificha utajua tunapendana. Tumepitia mengi lakini bado hatujatengana. Pengine siendi bora kwako kuko salama. Waswahili wanadogo baby, maneno tu yape kisogo. Hata tukira miogo baby, tusiwe tunalongolongo. Bosi sio mkorogo baby, moyoni mwangu yendologo. Hata niwe kama mboga, ukitoke ninakuwaga mdogo. Basi ni bebe, ni bebe. 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 Hata sioni mwingine kabisa. Uko moyoni unanifurahisha. Hata niwekewe gani wendo number one. Sikuachi baby, ninginia kakidani. Wendo na thamani. Sikuachi baby, nimekubali baby. Twende nyumbani baby. Sina maswali baby. Zama mpaka ndani baby. Waswahili wanadogo baby, maneno tu yape kisogo. Hata tukira miogo baby, tusiwe tunalongolongo. Bosi sio mkorogo baby, moyoni mwangu yendologo. Hata niwe kama mboga, ukitoke ninakuwaga mdogo. Basi ni bebe, ni bebe. 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 Basi ni bebe. Basi ni bebe.